comes and me a fe pray son. Me pray son, so me have a prayer son. Pray son, so me have a prayer son. Me know me papa go and do some duty.
Stress ya, I'm an artist and new school dancer. Yo, si me rob nothing, ni a mi me rob nothing. Ni estamos ni hallamos, ya no es de sama. Well, if you want your brain, you get nobody tell you nothing. Shine my friend, bang bang bang, shine my friend.
Time. Your time. Mona zipiga karate, yeah. Oh, oh, oh. Minajua provider wa president. Unataka kakitu. Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mutoto wa mungu. Pesa magaratasi, yeah.
Yeah, but what now? Ya kumbu ufala gaguane.
Easy.
Umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati.
Nakuwa rafiki wa dhati. Ingawa sometime napatana na umati. Kama chuda na kuuza bei dhati we wa dhati. Umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati.
Tulia tuli, tuli, tuli za shetani misi kuli, kuli, kuli yeah. Na papunga kaki fuli, fuli, fuli DK kwenye bezi.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai.
Jini ya mambo masterpiece nipate jini ya mambo. Vipi vijana wazee shikamo, ana try kuniita sitago. Shetani anipati ngoa, nampateke ka wife ya DJ Mo. Masterpiece, masterpiece, nataka blessings. Nataka peace, masterpiece, masterpiece. Nataka blessings, ebo you won't get a peace. Nikika kwa shetani sitamea, ananiseti na hata nichomea. Nikika kwa shetani sitamea, so I'm not there. Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu. Wachana na wokovu wangu, niko chini ya mwamba.
Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba.
Uku inje ni kunoma, uku inje ni kunoma, kunoma, kunoma. Devo wa try kutuchoma, ana try kutuchoma, tuchoma, tuchoma.
Niwe kwa chachama, niwe kwa keja, nina Yesu kateja, teja. Niwe kwa chachama, niwe kwa keja, shetani ya nipate mteja, teja.
Nikika kwa shetani sitamea, ana niseti na hata nichomea. Nikika kwa shetani sitamea, so I'm not there.
shetani sikutaki kwangu. Wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba,
chini ya mwamba, chini ya mwamba, chini ya mwamba, chini ya mwamba, chini ya mwamba, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba, chini ya mwamba, chini ya mwamba.
Basi kuda wacha story kama uni show tu ya kuda wacha story, kuda wacha story, kuda wacha story, kuda wacha story, kuda wacha story. Hakuna zaini ya longo longo longo, mamchezo kalongo longo longo, yeah. Kabla kufungua mdomo domo domo, yeah. Tubonge papizi udongo tongo tongo, yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibonge za wazezeze, tuachane na mapepepe, labda kusifu na kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha kodesa. Kama unisho tula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho tula, kuda wacha story. Kama unisho tula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho tula, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story.
Atamuwa chamila, dunia tunapita. Hii ndiyo time.
Tingalingaling, touch bella ring. Tingalingaling, touch bella ring. Tingalingaling, David Wonder. Ha. Anakukol, eti uko bize. Anakukol, eti uko bize. Anakukol, eti uko bize. Ukipata miss call, please call back. Ukipata miss call, please call back. Ukipata miss call, please call back.
Kuna moto zaidi ya jiko, so to try to sijipate uko. Ukivunja mfupa meno bado iko. Usisahau Kristo. Kumbuka kuna moto zaidi ya jiko, so to try to sijipate uko. Ukivunja mfupa meno bado iko. Usisahau Kristo. Yesu anatuita tena kila kabila. Mkamba mtaita atamua chamila. Dunia tunapita. Hii ndio time.
Tingalingaling, church bell ring. Tingalingaling, touch bell ring. Tingalingaling, David Wonder. David Wonder, Wonder.
Nisha shida, kwako uwezi pika. Mba shida, kwako uwezi lala. Hayo yo. Sí.
amechoka. Na kirudi nyumbani ya kutaka maswali. Na nimeelewa mbona alikuwa na kiatu pea moja. Alitaka familia ingare ya jinyime. Na nimeelewa mbona mama alimupenda. Kila siku wa muombea akakotiza chibuka. Nimeelewa mbona mama alimupenda. Baba na familia, nyumbani mke na wana, na majukumu ya kugaramia. Na hilo kwa sasa mimze, naitwa baba na familia. Nikirudi nyumbani, niwambia nimekosa, watanielewa aula, aula. Nimeshinda tauni, ya tapea nimekopa, watanielewa aula.
Abraham, Shetani amejamju nikona Yesu, hawezi nitisha mimi nikona nguvu. Shetani amejamju mimi nikona Yesu, hawezi nitisha mimi nikona nguvu. Nikona sikwende, sikwende ya Yesu, sikwende, sikwende nikona, sikwende, sikwende ya Yesu, sikwende, sikwende nikona, sikwende. Unande sikwende ya Yesu, sikwende, unande sikwende nikona, sikwende, unande sikwende.
Jesus in a tune. Even his men play the tune after tune. Chase a tune. Hakuna pressure kwa tune. No kipata don't deliskeza tune. Ebu imagine. Yesu alitembea juu ya maji. Can you imagine? Akitembea kwa kuita kuwaja. Please imagine. Shida zako zote tamaliza. Watch your pressure now relax. Anaweza chase a tune.
Kunande. Chini ya mekuanda. Hey, siku fiti. Yesu wakikuza wewe jua hakupiti. Ukiwa na yeye kila kitu iko fiti. Shetani ya siku kalie wewe siyo kiti. Kuna Kunande Kunande.
He'll do for you.
Kunande Kunande. Kunande Kunande. Kunande.
He'll do for you.
Kunande. Kunande. Kunande.
Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your man and the scandal. See in the day,
in the day, in the day, you do my in the day, in the day, in the day, in the day, you do my in the day.
Ulianza na ro, ona sasa, uko kwa mwili, inanivunja ro. Mbona sasa, atuko kamili. You're not going to church, you're going to clubs. Your life is tricky, your life full of showbiz, fancy girls. Unatafuta kiki. I'm not judging, I'm not judging. I'm one of them. I'm not judging, I'm not judging. But it's a problem. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your manless scandals.
Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele.
Wanatusema sana, wanatusema sana. Wanafaa wakikona, wanasema kuna Yesu leo. Wanafaa wakikona, wanasema kuna Yesu pale. Less of me, more of you. Less of me, more of you, my God. More of you.
Chanta prayer feed him, fast feed him.
Sinless, no one is perfect.
No laugh at him, but remind them still. Remember,
enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with the manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with the manless scandals.
Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele, yendele.
Baby, wacha
yendele.
Wacha. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Oh, 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 najua hujatusahau, sahau. Ila neno moja angalau, angalau. Hizi biashara zetu zisonge. Tuache miadarati tukasome. Mambo ya kona kona na ikome. Njia
tabia zake muovu na tuchoma. Sasa baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa wagonjwa ponyaji wegelea. Wetembea. Sasa baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa wagonjwa ponyaji wegelea. Naomba baba
ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto.
Usisahau kario bangi ama baba dogo seriously. Islando kwa maodi na pia coach kwa mahasala, kii kwa mabachala.
Oh, oh,
watu wangu wa madhare namba nane.
Oh, oh,
sasa baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa wagonjwa ponyaji wekelea. Wetembea. Sasa baba naomba wetembea, maovu ya mtaa.
Shetani kama mluya minasema tawe, na kukanyaga chini mimi sitaki mazoea nawe. Ukijifanya noma siku danganyi tutapigana nawe. Yesu akinita mimi huyo natakasi. Ha, shetani amefura kama nazi. Minafuata Yesu kampia kwa farasi. Nilifundishwa na babu na siyo wa embakasi. Yesu akinita mimi huyo natakasi. Ha, shetani amefura kama nazi. Minafuata Yesu kampia kwa farasi. Nilifundishwa na babu na siyo wa embakasi.
Anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana. Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana.
Tumemsoma, tumemsoma kama gazeti. Tumemsoma, tumemsoma kama gazeti.
Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana. Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana.
Tumemsoma, tumemsoma kama gazeti. Tumemsoma, tumemsoma kama gazeti.
Take it to Christ, amefanya kitu. Take it to Christ, amefanya kitu. Take it to Christ, amefanya kitu. Take it to above.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Kujifanya high class tulia tia twi. Ga copy Jesus, Yesu ndio na e. Ga Proverbs 31 usikopi 8 figures. Achana pesa usifuate 6 figure. The house of the Lord be your home. Sikuizi na shinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko oh.
Okay, ni God, amefanya ina nuo he did it. Yesu ndio kusema ina nuo he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Nini naro, nini naro.
Holy Spirit enda nuoti. Misi kwa na noti, misi kwa na noti. Misi kwa na kopi, saro na ina moki. Yesu ndia na moki. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it.
Ana vila meni jazz, mali vila mani jazz. Nguko kute Jericho na trumpet po kita ni jazz. Siturevo taga jite, tamirevo lo the leader. Kifanya pimirefanya givina echo.
Unaka bass, ndio neutralize acids. No maka movie ya ninja assassins. Jaribu Yesu wacha was, was.
Check it out, 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 check it, 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 check
it, check it, check it, check it. Cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Abande, 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 abande.
Tuna ba 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 ba
Uwezi kunichanua niko kiparamod. Uwezi kunipara jisiko paramod. Kusifu Yesu hapa ndiyo paramount. Some of the vitabu mina soma parables. Yesu ya natawala na si siri, si movie, si drama na si siri, ambia farao siko mi siri, na dhambi tuko paranel si siri, government inafika ukuchini. Government yake sika ukuchini. Ati tuko juu ya skuma wiki, na security ko beefed up, beefed up. Wana vila minaka huru, vila minaka huru free. Wezi lipata dina siya kufunda wii. Jamakini name nifanya yako wii. Ba, ba.
Abande, 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 abande.
Tuna, ba, 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 ba. Injili yangu old school, mau mau kichaka before. Yesu ndo mwalimu, kichaka before. Siogopi ene sita jifichaka before. Na kupenda na roho na kichoka before. So sipendi magari mado. Wo atini trend kama lari mado. Wo makini Kenya jami ni mbegu na grow. Wo kando ya matu menibana mina grow. Wo wali nitoka wali nichorea gra. Fiti my life umechange sana ka. Fiti kukufuata ni tamu ni ka. Sweet ame sugar my D aka Sweet potea unanifuata gana bidi. Unanisamehe tunaza tena bigi. Ni kulinganisha na nani bwana kwa ni. Ni niko na wewe tu hapa ni wewe na mi. Kupa sifo tukufu kwa shangwe ne remo na mo. Tunakupa sifo tukufu kwa shangwe ne remo na mo. Kuko above them, 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 above
them, above them, above
them. Wanasema mapenzi yana run dunia.
Yana run dunia.
Imenifanya chizi na sijava kunia.
Sijava kunia.
Tangu Mungu wakulete nimesha tulia.
Nimesha tulia.
Mrembo ebuketi na kusimulia.
Na kusimulia.
The way you smile unanichanganisha ubongo. We motema nangai utafanya niimbe kikongo.
Na by the way, ukifika home please nihala. Saki kukupigi anda phone ka umbelala. Ai, misitaki wahala. Tukiwa nawe si kukupigi inspector mwala.
You are beautiful, nimekucheki sana. You are wonderful, nakupenda sana. You are beautiful, nimekucheki sana. You are wonderful, nakupenda sana.
Taka kukupeleka kwa mama.
Situ mgoje alienda kwa chama.
Fila tomneza itisha kanyama.
Akipata ujakula
ataleta kadrama.
Ah, onana, nimekuwa nikiomba sana. Roho yangu imepona sasa. Wachana na wavumi wanaleta siasa.
Ah, oh my dear, loving you is God's idea. Situ mfuate ya tuoneshe njia. Umepiga moyo wangu konde webo dia.
You are beautiful, nimekucheki sana. You are wonderful, nakupenda sana. You are beautiful, nimekucheki sana. You are wonderful, nakupenda sana.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.
Lisa lava lava, Yashwe.
Oh,
Shaku.
And he give Maratena. Mr. Lova Lova.
Me now want no affection, natata.
Mr. Lova Lova.
Me now want no distraction, natata.
Niache, niache.
Yashwe, no want no relationship, what's up?
Niache, niache.
Me now want, me now want, me now want no, 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 no. Oh, no, why me now want no, not at all. I tired, I tired, I tired of you. Now for them people you are take away. Now for them people you are lead astray. Not at all. Run away.
Wanaringi wanataka ni bote. Wanataka niwe kama waone baba. Unitenga nishena
nishike.
Una wingi wameni danganya
nishike.
Ajui ya meni changanya. Mr. Lova Lova.
Yeah.
ache.
Cash, we don't want no relationship at all.
Ni ache, ni ache.
We don't want no.
So kwa ni unani kwa milia. Unafanya na hisi minaunewa. Kumbuka kalivari. Alisha lipa the money.
Give me some serious. We want a relationship with me king. Give me some serious. We want a relationship with me father. We are nothing, more go to nothing. Band around Jesus, cause we starting. That's all. Hold me and hold me and hold me and hold.
Assalamualaikum, what you let my body up? Now, for a year to get swarm, many big idea, I'm in the lair, hot to your
maliza tijo na father mo ya ni father na mo mimi kimusiki no hawezi kino para 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 panda ikilia tutapanda panda juu na para fenalia yote ya dunia yatadidimia angamia angalia nakwambia sina haja kujivunia iwe natidimia na anaongezeka pongezi mwani pana mpana pongezeka nitarudia ili mpate sikia kani na alaji na tabia za dunia
sana wenye shida umesaidia wote wenye taa umewapa chakula nguo za kumepeana zote hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote sasa naona inakupa wani na kuomba usijali aliye kuita naona yote tabarikiona siku zote
Wewe tenda mema tu.